tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde alkamsare tati lewru october hitan 2024 yambe sappo e jeedi yablike silman chapan nay joy maison la presse bamako don yuccino kabaruji di kikir hande woni alisi se ajaratu trawole wonto boggi jande to bande sappo e go o yaade sappo e di lewru october garo ndol jenne waram bisiminde yalaade kertanaade yambireji fifina tawa sudu baba burtugol fuddutugol jande le leedi amen di kana wawno haɗede so tawi kaltidal ƴaɓɓikeno hakkunde sarab sukaɓe jangoɓe fay to misil mɓe natugol ndiyan ɗan ka yo wakkati e juuɗe sukaɓe jokkolɓe heɓude yoga ko tamma e juuɗe mum le ngallure nokku ɓe noddirta cité di niger won ƴaɓɓinoɓe to yimɓe lanaji rokka ɗum en kalsi sakiraɓe heeɗiɓe ɗon sembe kabaruji ɗi min jokka noon kikiti hannde bisimina moɗon mi heɗade ɗum gallure jennene waran bisiminde ɓande sappo e goho yaade sappo e ɗiɗi lewru october hitan 2024 so lamɗo jaɓi ñalaɗo kertanaɗe fifina tawa suudu baba sisile moɓe cuuɓi hitande hikka o woni darne ko jogui jañili ɗi fay to mairiji ɗile haybugol kañe e daranade oɗo fina tawa suɓagol gallure ne fa bisima ndeɗo yambere ka ele wikkanankoɓe leydi ndi yo saabi kulleji kayɗini ɗi fi banggal fina tawa ko wonle mayru kon laamu badia gara fa hamle wuddu leydi amen ndi fedde kumaniɗo wadde immadaraji banggal fina tawa le oɗo nokku ka holiti widano wondi wadde madaraji ɗi wawi fu yalana heɗintina e mu'intinde nokkule fina tawa ɗi rafi ndenago o laati sababu bonnude fa keɓen famtare kedɗe Ousmane Ali Boule Dieynaba Diallo
suɓagol gendi jenne fa ɗi yambereji fina tawa gaɗe ley muɗum ko saabi bini ɗum ana fawi dow tugade fina tawa leydi meɗen ndi ko wondi e majjude woni ko holti wiide direction national du patrimoine culturel woni hakkillede Moussa Mori Ba Diakité o radio mission culturel gendi ndi e wi makko jamare nde ana jokkini gollirinde kulleji fina tawa
gonga nokkuji ɗeɗo kulle no woɗɗi ɗi wuro saabi ɗum ko rafi ndenago golleji battennoji pamɗi sababu mum si yimɓe foof ne jooɗoyo e ɗiɗo nokkuji saabi ine hakkille maɓɓe wonko ɓe dañata hen to ɓe jiya foof eɓe larwa nokku
o
caggal ɗum bañagara mission culturel muɗum ana wondi wadde immadaraji do haybude e moƴƴintinde nokkuji fina tawa gonduɗe e bonde wattu joni o saabi rafi ndena gonɗo ley o région ka noon Seydou Guindo hoorejo mission o nokku holti wiide saabi ɓe gala bawɗe sanne ɓe mbawa wadde golleji mabɓe no ɓe jiɗiri
ko saabi e rafi ndenagu miɗen jogui tiɗallaji kewɗi galleji kewɗi sumama bonnama golle fa ande ko bonna waɗama min puɗɗima golleji hesɗiɗingol e darnude ko bonna e galleji yogaji golle majjum ko wajibu ko keɓal amin woni ko hewani tawede mum foof wonko heɓa waɗede
meccintinde wiide ley ɗi ñalomaji yambereji fina tawaji gatte hollitinde kulleji hono foto ngaji fayottade daɗdirgoji hono ɗum e nandore muɗum
sakiraɓe heeɗiɓe ando no mbawi tottude hakkillaji moɗon fuuɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen facebook nando compte x mom noddirtano twitter bortugol jande ka haalaji kewɗi ana wondi wadde muɗum fewde e majjum le leydi amen ndi so kanakoɓe so ardo en de belle saraɓe sukaɓe jangoɓe kañum en ka holiti mette muɗum fewde e majjum syndicat monsieur mɓe kañum en ka holiti wiide kanakoɓe leydi amen ndi ko holiti wiide saabi anaroji waɗi so borti jande nde ko ka wona ɗum tan fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Sekou e Dieynaba Diallo
fedde dental saraɓe sukaɓe lukkoy goytiki rafi kaltidel hakkude mabɓe e ministére nde yalla tongude sarti fuɗitigol jandeji hikka e wi juka Madi Sissoko golɗo bantingol jojure nawino jaati haɗede so ni saraɓe ɓe dentinama noon e golleji ɗi
mi wawa famde hono ɓe mbirata école ne uddita taw ɓe namdaki jinnaɓe sukaɓe école eɓe kanno haalande amin beelema hikka jangde nde fewa hono rawane ko ni min noddaka taw nden eɓe noddanno amin kono ministre garɗo ɗo joni o watti amin ko caggal so ɓe kalnino amin amin mbawno famminde ɓe yoɓe muño seeɗa beelema yimɓe keɓɓe caɗele e ƴiwonde he heɓa toɓe goni
e hakkillo Boubacar Abdou Touré neɗɗo syndicat musil en jande hakkudere e kañe collectivité territorial ko laam o holti wiide ko ministére jande nde holti wiide yo saabi alhaali kasaraji ɗi wona tan sababu bantingol ngol
minen janginoɓe ɓe amin keɓli e ɓamtugol lokkol he kono tiɗallaji ne toon hono no tiɗalla kake gollidirde tiidalla jangde ha yaade tiidalla tooji di laabi didi min chalon notade batuma be noddi o holi batte be noddata yimbe kabaru jangde yalla ecole ne uddita honono yidira
rentrée inclusive
be do yimbe didon kabaru jandeji leedindi na darda ministere nde muntende hore kaltidal fawde kalakini mi kabaru jande yalla dabreji kantidi na hebe den hadde bantingol gongol jandeji di
natugol jian dan kan hiddi faham leede amendi le gallure bamako do deede kewde buli mudum kanyum ka muti choro ndiyam mayo ranewango o do kabaru yo wakati juude o dun yo wakati juude sukab jokolbe yogobe hebude ko tamma juude mudum le deedo deede jabbinira yimbe e le lanaji mabbe ben do nokka be kalsifa ke ben famtare kedden ko draman mayga hebani am do hendo festango mamadou samaseku e usman nyali buli kanyum mamadou samaseku
sebeni kor sukabe jokolbe ko yata sappo anadari le indiyam joddi dan fa kopi mubben ana nangondiri juude ana kolla himbe do jabbirto yaade bammata foloni o inga adama ko ana taykitadu le deandeji goddi de ilameje nati le mubben fa nya le boli le deande cité du Niger kana nata le lana sukabe jokolbe hono Suleiman Kanta batte mudon ana wondi e donuddo lana mudon
joni woni arande en lumminde yimbe e lana du goudron mido balla yimbe yalla na hewta nukul to yidi yade sabe Allah tammi ngadirta dun koy sabe min fu midon tordi hande
sabu ka bedde ko nin
ngonga dum fa bugol non ka Kanta holiti wid an heba hen seda ko watte e jibo mudon
e bin saka doti won ko kobe mi teme didi wakati fu so mi lumbini be won ko kobe ko buri dum e hore misalu kenya won gorko mo lumbin mi teme didi hokki kam neddo ka wawa salade ko hokka
e de lam o kanyun ana wonde wadde imma daraji e yaltinde himbe jodi be leede nokkuje e ben dat e jamare nde jalta leedi galleji kanya e nokkuje ndiya meje darato
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
gollirgal modo kumani don jami garmi leede amendi waram hokkude numeroji kesi mobilaji faayeto motoji fu dogoji leede amendi o do anyaka be bami dum yalla be keba habdo yuruku yuruku ngaji matedi le on do golle do faabe anda adadu mobilaji faayeto motoji jogoji leede amendi dum fuddi nogay didi lewru septembre betti ndo wodani mobilaji fu dogoji leede amendi le nyaloma hando do mobilaji kesi ngaroji fa sode di kanye mobilaji di talki mu en warta fa heedintina ecole warta ko fa kebe famtare kedo usman nyali buli kanye modu samasi
Direction nationale de transport holti wide tagal kartal mali e drapo do o plakas anatawedu kabaruji e region cercle district na komen dun wada mamadou sou won directeur general transport
lam ko be holti yo guleji di dawre dum beleta fi alum sadaji mo ingol plak ngaji di den mo ingol plak mobili le mali da hiddi fa hande o nyere temre di mutu ngaji di yo temre jetti wana fi wajibi yimbe ngara don e don ngata dun hakilo tan da dem uki plaque o kartal mali deswal mudun na do hen andirtirde mali kede anardu yo ml bawta wide plaque o le mali mudina
seni jom en doggoji yogabe jetti de dabere wobbe kolti wide dun hana wodaninde doggoji ni muroji mo ben anda
je pa courant mi andana no fi kabar o waddu la wide de watoji di courant wala den no kabaruji di mi andata di wattu mudun dun kay hakilo an lam ko be na hasindidi kalisi kambar dun be pi o do dabere soni dun wada ma yalla hadde number ni mi lawide an hani golle min jittira ka wadde dum sura dum hakkila man kay mobilaji di ngala plak di hani hasindinede min kam ni mi lawide di hunde mubinde sabi annar ndu fufu yoni ande kessa gudidita
balaka numerisé e wi andimbe kabaru kebal o golle windi tingol kasen doggoji do laabi di wadan fa laamu o heba hen kali seda andindo kabaru kebal Abdoulaye Seku Traoré hakkilo mudun e do moisanne bangal denagu
wawi fabade lamko be hinade hejo leji mabbe sabi hejo golle hebata lawul so ni jatti jogaji anda ka milay feso lamkobbe wakati dun ona jogi bawde hinade almusaddaji bangal kebal mutoji ma mobilaji yobul fufi kebal kalisi bangal mudun e kanyadun kabaru mun tangul hore denago so ni anda ma alqadara mutoji ma mobilaji jogi di plakngaji ma di jogaki plakngaji dum du yo kabar denago
mekintinde wide gol winditagol mobilaji wana wajibi non tafon edon wadani mobilaji motongaji koyde didi fayotade di koyde tati
sakirabe andom ham kase en ka on baawi hittade kabaruji amen di fuudo WhatsApp o ngadam o do numero do woni chapan jiddi e joyi chapan jena e jena e chapan jiddi e jeegom sappo e jena na du on dehido hello amen Facebook o nuddito icon amen WhatsApp o baawi hittade do kabaruji fukanye e journal woni magazine ngaro jokka jukko jono o de golligal ngal nuddirta kono fuuni o ngadam 37321 mer no nga bum fandi ka fuki na tawdo bu noga credit e le telephone mo do fandi e fenu ko sere yewtira amen waran jukitaade assalam yawtere amem kartana sukaɓe hande mi kalam haala surbayɓe rewɓe ɓe duuɓi mumen woɗɗaki sanne feewi jiɗaɓe sanne fa wara gollal e galluje mawɗe ɓeɗo sukaɓe rewɓe ɓe duuɓi mumen fuɗɗata sappo e gu'o yahde sappo e joyi ka ana yiɗa sanne ha bo rewɓele gonɓe le gallure nde ay donki en andanɓe kabaruji ɓiliɗi en neɗɗa ko kañum en ka holiti wiide ɓeɗo sukaɓe duuɓi ɗi woni mumen ɗi ka antiɗe juuɗe mumen sanne daranade golleji kewɗi hoɗum fu saabi so rewɓe hoɗum fu saabi so saraɓe ana yoppa sukaɓe mumen rewɓe ɓe duuɓi mumen woɗɗaki sanne wara gollude le galluje ɗe so ɓe nangaka fa gasa e ɗum ana wawi yettinde torda e gurdam mabɓe na fa keɓen famtare e ɗiɗo golleji fuu no wordi anni ko Amadou Sadio Camara heɓani en do hendo festango Mamadou Samasiku kañ e Ousmane Niali Mbouli en kiire jaam
ñande fo ɓe ɓuri lomtude mawniraɓe mabɓe duuɓi mabɓe ana mbara hakkunde sappo e go'o yahde sappo e joyi kamɓe du ɓuri horsinede ɓamede golle ko saabi de rewɓe kamɓe ɓuri horsininde rewɓe yogaɓe min kawrɗo bamako ɗo kolliti saabi heɗon
min kay ndewoyi jinmi saabi eɓe jawi hulde guidal dina surbaɓe mawɓe ɓe so ɓeɗo kay ne mbawi jaati ɓamde anña fiide ma golle mumen tan yo hinnade téléphone ngaji eɓe jiiɗi ɗum yilade sanne jamma
golle mo fatu jaabi gonɗini kanko mo ɓiɓɓe rewɓe hewɓe garata to mum ɓe wattata e golle o holti wiide wattu caguitiɗɗi ɓiɓɓe rewɓe famarɓe woni ɓurɓe horsinede
surbaɓe mawɓe heɓa gontu ɓe jiiɗa fe golle ɓe miila yottade nokkuɗo darande mabɓe yettaki feewi ka mbaɗa ɗum fay so yimɓe gaari tewtude ndewoyi ɓe ɓurata yidde ɓe calato feewi ɓamde mawɓe ɓe
gonga rewɓe sukaɓe famraɓe ɓuuri horsininde ɓamude golle yalla eɗi moƴƴinena hawa momin noddiri ni kañum ɗum mawni hannden o ƴiro le région Bagnagara fuɗɗi warde golde bamako illa duɓ muɗum sappo e tati
mi waɗi le kaptal ngal tawi mi yettirako wuuro amma golleji guese mawɗi gaɗannomi ɗum tampini kan sanne ndenno ɓami anniya wattude
waddude ɓiyum debbo illa ana famɗe ley galluji ɗe fa golla yalla ɗum woni ko saraɓe jiɗina andinɗo kabar neɗɗa ko elian ki holliti sababuji heɗum gaɗata ɗum
oɗo alhaali yama yo saabi ti ella keɓal saraɓe mabɓe sababuji kewɗi goɗɗi ɗum natun ana woodi ɗum ko janguɗe ɗe udda e woɓɓe tewtoɓe ko nawtorto e le kuttugoji
tawenne sukam ho duuɓi muɗum mbarata ni wawa wadde ko heewi ɗum woni ko holti wiide andiɓe kabaru hakkillaji Drissa Traoré andinɗo kabaru hakkillaji
un enfant
ndewoyi ɓe duuɓi sappo e goho sappo e ɗiɗi ma sappo e tati ko wawi tan yo golleji hoy fuɗi e sukaɓe mbawi wadde so yawti ɗum noon golleji mawɗi yogaji kay goni tun tiɗanamɓe ne wawi jaati wadde hello e hakkillaji mabɓe
caggal ɗum ɓe ɓe rewɓe ana keɓa torraji banggal piiɗe fa jennoje ley galleji gollata ɗum ko wawi latade sababu bonnude hakkillaji mabɓe ko ɓeyde wiide Drissa Traoré andinɗo kabaru hakkille
suka o mettete sanne fewde e yimɓe foof koye goto e foto wona miniraɓe wona soni suka torrama fa yetti nokku ko wawi tan yo dunƴude torraji
ɗi
fedde sukaɓe mari ɗoni parlement des enfants hedde muɗum holti wiide imadaraji ana gondi e waɗede dow torraji gatteɗi dow ɓe sukaɓe sek Kalil Bilal Guindo woni daraniɗo golleji bureau national et régional bamako
fanda amen yo taykade ko golla e yettinde ɗi hanɓe yettinede yalla anniyaji naɓɓame banggal muɗum fay ɓoyal jaati min martanama kumpa surba mo fiyama fa nawi wonade neɗɗo ɓamɗomo e golle min gadi imadaraji yalla andude ɗo woni e dow faba gollirde haɓitiɓe brigade de mers
caggal aradoji dokkaɗi ley limtugol nayɓol jamare mali gaɗan le hitande 2009 ley ko ɓaɗato galley ujunaji capanɗe tati limtaɗi ko yaata ujunaji noga e joyyi ana ɓama golloɓe le gallure bamako nde aradoji mbawɗi ɓeydade saabe ɓamgol golloɓe famarɓe